you're not good at the jungle. She not S-K-I-E-S.
Omukwano tukwagala naye guleta bulumi,
guleta bulumi.
Bandi tebali bulungi nga naye baguma bugumi.
Mbonya bonyeza nyo baba, uli muzibu kubako nga taba.
Bwonga ntuma naye mutima yatuvuga, yasima gwe tata. Okwagala kuno okwagala, amagezi gabula ddala. Kwagala luno nze nkwagala, oluusi nawo njagala. Njagala kukitanze naye mutima gwange guganye. Buli kirombeera mukulu mwanze naye mutima gwange guganye. Njagala kukitanze naye mutima gwange guganye. Buli kirombeera mukulu mwanze naye mutima gwange guganye. Gwakutegeera gwakubebeera gwakutegeera ne bwannumye nkyanzireera.
I give myself to you wanyingira mu musaayi olabika wankola kujjadu nga weebalama bukyayi.
Obuziga bwe mbukaba bwe mbusiimuula bembi nyumiza bankoowa nkusaba ompumuze biswaza kuba nkugobye n'enkoowa.
Okwagala kuno okwagala amagezi gabula ddala ng'omwagala luno ng'omwagala amagezi gabula ddala.
Njagala kukitanze naye mutima gwange guganye. Buli kirombeera mukulu mwanze naye mutima gwange guganye. Njagala kukitanze naye mutima gwange guganye. Buli kirombeera mukulu mwanze naye mutima gwange guganye.
Cause the heart wants what it wants. The heart wants what it wants. The heart wants what it wants. Never knew me in chance to get out. Boy, I got in you. Every bamu no kulu mulu mwanyo. Jebe kama kunyuma, jebe kama kuluma. Okwagala kuno, okwagala amagezi gabula ddala. Ng'omwagala luno, ng'omwagala amagezi gabula ddala.
Njagala kukitanze naye mutima gwange guganye. Buli kirombeera mukulu mwanze naye mutima gwange guganye. Njagala kukitanze naye mutima gwange guganye. Buli kirombeera mukulu mwanze naye mutima gwange guganye.
Cause the heart wants what it wants. The heart wants what it wants.
Bakutegeera
ne wanumya leero nzira.
The heart wants what it wants.